Radio Authentic Music.
Chalo walibe fintu ifingi teti nonolole fya fina ukwena na enda ine ine oh ine lelo teti nonolole fya fina
kamukulila kwandi ine Nalila Tatanja fweni ine Bantu Nanaka Namukusulwa kwandi Inelelo Yawe nalila Nja fweni ine Bantu Nanaka Kwena naenda Mchalo Walibe Vintu ifingi teti nonolole Fya fina, fya fina Mkwena naenda ine, ine Oh ine lelo Teti nonolole Fya fina, fya fina
Mwelisa, mwe kala kumulu kwa shila Naisa kuntanshie mpwena kwa nakashi Kulomba fiolu selu enu na maka Ekutila Muka nkoshe Machusho yonse O mkenda mpwena pesa mle yacha Nekuisa mimona Muku wachibile mkesa mmakumbi Epe polianti Amen
Mkwena naenda Mchalo Walime Vintu ifingi teti Nonolole Fya fina, fya fina Mkwena naenda ine, ine Oh ine lelo Keti nonolole Fya fina, fya fina Mkwena naenda Mchalo walime Fintu ifingi teti nonolole Fya fina Fya fina Mkwena naenda ine Ine Oh ine lelo Teti nonolole Fya fina
More music on Zama.co
Zan Brothers for Life